ardayda ka qalinjibinaysa kuliyadda beeraha ee caafimaadka ee jaamacadda Zamzam ayaa si rasmi ah u difaacday buugaheedii cilmiyeedka taas oo ah tallaabo muhiim ah oo qayb ka ah dhammaystirka heerka koowaad ee waxbarashadooda jaamacadda. Munaasabadda difaacadda buugga ayaa ka dhacday xarunta jaamacadda, waxaana ka soo qayb galay madaxda jaamacadda, macalimiin, qoysaska ardayda iyo marti sharaf kale. Ardayda ayaa waxay soo bandhigeen cilmi baaris la xiriira baahiyaha dhabta ah ee bulshada, gaar ahaan dhinacyada horumarinta wax soo saarka beeraha iyo hagaajinta adeegyada caafimaadka dalka.
Combination of using in different varieties. In other sarno, ama superi amusneyo, noai peluduan ganyaya, edo anugun, anguyeyeno, halwa atumne johar, dot shoyala. Group members slips varu seotida, da patwa nagnas, apakad dhima se, sinkir kuwana awas lahum jenis, detection. Tumato, is one of the most popular variety of treated and consumed vegetable from this worldwide. Or really, for you there, it can be human rights, magnetic, including activity, as to be better for the potassium, calcium, carbonates, folic, and acid, which I see is very important role in human health. That's so important role in doing human health, Ahmad Singh. Probably, the statement is in an ADC of families, and very little in your health, economic, and community in your health. Would have access in a high disease subsistence and climate adapted to macro variety. No, I am also a lot of sugar and a miller and a leather. These varieties will be selected based on a repeated treatment. But I'm also a mistake I made with proper agronomic practices. Hadi Leho, the half their show will accept your condition from soil people, your army, effective man is union. And support of extension security, your ability to live or alarmed, tomato production in the region would achieve optimal yields from variable to global or regional averages. And Yarin was ahead in the head, and was also at the same caso, and healthy for others, a caso of local chemical, you needed your tomato. Contribute to food security. So, the right of Kalinita, food security. So, not on the club, income duration. And what market to buy. You have to very little, market, local market to buy. So here we go.
Gudoomiyaha jaamacadda Zamzam faraceeda magaalada Jowhar ayaa ardayda ugu hambalyeeyay dhammaystirka heerka koowaad ee jaamacadda.
Zamzam faraceeda Jowhar gaar ahaan ardayda qalinjibiyeyaasha tiimka nursing iyo tiimka beeraha dhammaantii waxaa la soo wanaagsan. Waxaan sidoo kale arkaa salaamaya dhammaan macallimiinta jaamacadda Zamzam faraceeda Jowhar, maamulada kulliyadda beeraha iyo caafimaadka dhammaan iyo naqshada qaaran jumhuur waxaa leeyahay subax wanaagsan. Kusoo dhawaadaan maanta oo ay tahay maalinta difaacashada ardayda beeraha iyo caafimaadka. إن شاء الله ما نحن نرد ونرى في عام وقتية إن شاء الله رحمة الله إيجان وحيرها إن شاء الله قتل الدنيا وشان أيوله إيو إلا بحبة الانتفاعنا قضية إيسو يسيني أكام ورسوك إن شاء الله تدور أمره إن شاء الله مرتا بالله هذا بوشي مالينيا وحاتيه دور جنور السجنين السجنين دورا وعلى سعودان دور دورتا.
Ugu dambeyn munaasabadda ayaa ku soo dhamaatay jabi farxadeed iyadoo ardaydii difaacatay buugga lagu amaanay heerka ay ka gaareen diyaargarowga cilmiyeed iyo aqoonta ay ku soo bandhigeen halkaasii.